ni radio y'ijwi ry'America. Ndabasuhuje kandi bahaye ikaze mu makuru ya mugitondo kuri iki cyumweru muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Amakuru yacu turahera ku hirya no hino tujye mu karere k'ibiyaga bigari, nyuma turaze gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isa 12 n'ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yo hirya no hino, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riratanga inkuru za ko abantu amamiliyoni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugarijwe n'ibibazo by'ubuzima n'ubukene kubera intambara n'imidugararo cyane cyane mu duce two mu burasirazuba bw'igihugu. OMS ivuga ko intambara zikorwa n'imitwe yitwaje intwaro cyane cyane umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda, ikirego leta y'u Rwanda ganira kure zituma abaturage bava mu byabo ari benshi, indwara zigakwirakwira, abagore n'abakobwa bagahohoterwa, ihungabana rikiyongera. Muganga Adelaide Marchand ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri OMS yabwiye abanyamakuru kuri wa gatanu i Geneve mu Busuwisi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo ifite abaturage benshi ku isi bakeneye ubutabazi barenga miliyoni 25. Mu burasirazuba bwo hagati, igitero cy'indege cyagabwe ku gace gatuweho n'abakeneye ubutabazi mu ntara ya Gaza cyahitanye abanyapalestina 90, byatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima iyobowe n'umutwe wa Hamas. Isirayeli yavuze ko igitero cyari kigamije kwivugana umuyobozi wa gisirikare wa Hamas Mohamed Deif. Minisitiri w'Intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu yabwiye abanyamakuru ko bitaramenyekana ko Mohamed Deif yishwe. Umutwe wa Hamas ariko wavuze ko Isirayeli ivuga ibyuriya muyobozi wa gisirikare ishaka kuyobya uburari kubera igitero cyahitanye abasivile benshi baruta abandi bishwe mu byumweru bike bishize. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakemanze raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru b'abanyarwanda n'abaje gukurikirana amatora kuri uyu wa gatandatu. Perezida Paul Kagame akaba n'umukandida wa FPR Inkotanyi ku mwanya mukuru w'igihugu yagarutse ku byo iyo raporo yavuze ku ngabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kwicukurwa ry'amabuye y'agaciro muri iki gihugu. Kigali Asumuta Kaboyi.
Asoza ibikorwa byo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, umukandida watanzwe n'ishyaka rya FPR Inkotanyi Paul Kagame yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru. Ikiganiro cyabereye mu nzu mberabyombi Convention Center i Kigali. Habajijwe ibibazo kuri raporo iheruka gusohorwa n'impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame yagaragaje ko kubaza u Rwanda ibibazo by'umutekano muke biri mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ari ukwirengagiza ukuri. Yashimije kandi uwamubajije kugira icyo avuga kuri iyo raporo yashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kibazo cy'ubusahuzi bw'amabuye y'agaciro muri Congo.
Icyo ni ikibazo cyanyorohera gusubiza kuko simbizi. Naho ubundi ibya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ihagarariye Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikora ubucukuzi muri Congo buruta ubw'u Rwanda rwashobora gukora. Nta n'ikijana. Impamvu bavuga ibyo ntibavuge ku byo nabo bahakora, njye sinabyumva. Ubwo surumva nabisubizanye.
Muri raporo boherereje akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi, impuguke zivuga abasirikare bari hagati y'3,000 to 4,000 bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bafasha abarwanyi b'umutwe wa M23. Perezida Kagame yashubije muri aya magambo.
If we are talking about RDF, Rwandan Defense Forces, and M23,
niba uvuga ingabo z'u Rwanda ukavuga ma 23 ariko ntuvuge FDLR ndibwira ko cyo nagisubije ntuvuge leta ya Kongo yirukana abaturage bayo mu gihugu ngo bajye handi ikoresha abajenosideri bahoze hano batwiciye abantu icyo sinagisubizane ibyo nawe wagombye kuba ubyiyumvisha ubwawe n'undi wese uri hano ubibona yagombye kubyiyumvisha sije wabisubiza sinzi uko nabisubiza
Perezida Kagame kandi yasabye abanyarwanda kurwanya bahakana ndetse n'abapfobya jenoside
ibijyanye na genocide deniers ibyo birahari bishyigikiwe n'abantu bamwe hanze n'ikibirwa basakuza ariko nicyo nababwiraga arubwo basakuza ngo baguteshe umurongo uve ku byo wakoraga icyo dufitiye ubushobozi twebwe n'uko ibyo ngibyo ntacyo byadukoraho hano na kimwe naho aba bandi ba Ingabire n'abandi bantu Ingabire suye ariko twari kuyobora twabwiriye imbabazi akava mu gufungwa yarafunzwe ubu nuba bakirimo ariko hasohokeye niyo neza yitura abanyarwanda amaherezo ye ntabwo azaba neza n'abandi bo bose babonana baba mu Bufaransa baba hehe babasakuza buriya mwebwe babatwaye iki muzabareke niko bameze
abajije ko u Rwanda ruzamera atakiri perezida avuze ko u Rwanda rwahozeho kandi ruzahoraho ko bahora bibaza uko ruzamerwa azaba atakiri uyobora bakwiye gutuza kuko bashobora kuboneka undi uzaruyobora neza kumurusha
ariko mushatse mwatwihanganira kuko ibibazo byacu tugomba gukemura byashoboka ko twanabona igisubizo vuba bidatinze ariko mwebwe amahanga mufite ibibazo byanyu mwagombye kwitaho mu bihugu byanyu nibaza nta udafite igihugu hano byaba byiza mwitaye ku bibazo byanyu mu bihugu byanyu mukaturekera ibibazo byacu tuzabyikemurira mu nzira imwe cyangwa iyindi icyaba cyose haza umuntu mwiza kundusha cyangwa se abandi baza bagatangira gusenya ibyo twubatse mu myaka myinshi ntacyo twabikoraho by'umwihariko cyane cyane mwebwe abo hanze ntacyo mwabikoraho
ikiganiro mukuru w'igihugu yahaye itangazamakuru nicyo cyashoje ibikorwa byo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi yaramazemo iminsi komisiyo y'igihugu y'amatora ikabisaba abanyarwanda bose ko ibikorwa byo kwamamaza abakandida bigomba kuba byahagaze isaa sita za nijoro kuri uyu wa gatandatu Asumta Kaboyi Ijwi ry'Amerika i Kigali
U Rwanda rwemereye igihugu cya Zimbabwe inkunga y'ibiribwa ingana na toni 1000 z'ibigori ni mu mugambi wo gufasha abaturage b'icyo gihugu guhangana n'ibibazo by'inzara bibugarije bikomoka ku biza biheruka kwibasira icyo gihugu Kigali Eric bagira ubusa
amakuru yo ku Rwanda rwaremereye inkunga y'ibiribwa igihugu cya Zimbabwe yamenyekanye ubwo ministri w'ububanyi n'amahanga w'icyo gihugu yatangarizaga abanyarwanda baba muri Zimbabwe Frederick Shava mu muhango kwizihiza imyaka 30 u Rwanda rumaze rwibohoye yashimye inkunga ingana na toni 1000 z'ibigori u Rwanda rwemereye igihugu cye byose bigashingira ku bibazo by'amapfa byugarije icyo gihugu Ministri Shava ntiyatangaje igihe iyi nkunga y'ibiribwa izagerera muri Zimbabwe ariko yavuze ko bayiteze mu minsi ya vuba ashimye ubugiraneza bw'u Rwanda kubera igikorwa rwakoze cyo kubashyigikira Ni inkunga abanyarwanda bavugaho mu buryo butandukanye umuturage atuye mu karere ka Gasabo ari mu miryango isaga 1000 ubutegetsi bw'u Rwanda bwimuye Nyarutarama n'amagingo aya aracyasiragira mu nkiko aborega avuga ko bwamwimuye mu buryo bunyuranije n'amategeko mu mboni ye yagize ati
"Uya gataho ngaho gufasha umuntu nibyo ari mu bibazo ari mu kaga ntibigombera ngo ubukize cyangwa ubukenya ahubwo hari cyo kubona umuntu uburushije cyo munsi ariko intambwe nziza rero buri wese aho umugisha yatumvishe ubu ndabyumvise ko abandi bagiye gufashwa ariko tuturengagiye ko natwe turi mu bibazo byo gufashwa kuko sinatinyiranye kukubwira ngo untabarize nsabire inkunga kubera ko umwana wanjye nanee kujya kwiga sinatinya kukubwira ngo untabarize ko umwana wanjye yaburaye ibyo nyine bakujya gufasha abandi barebye intambwe y'abandi bisharikibishijeho buri wese adasabiriza
ku banyapolitiki bari kwiyamamariza gutegeka u Rwanda baremeranya n'iyi nkunga y'ibiribwa u Rwanda rwemereye Zimbabwe Kuri Filipo Mpayimana umukandida wigenga mu matora ya Perezida wa Repubulika y'uyu mwaka w'2024 hatitawe ko hari n'abanyarwanda bakeneye inkunga y'ibiribwa bwana Mpayimana asanga iby'u Rwanda rwakoze bigamije kuruzamurira ishema mu ruhando mpuzamahanga
tuba dufasha ariko n'u Rwanda rwihesha agaciro kuko tugomba kuzamuka kugeraho n'ibihugu bya Afurika bishobora gufasha ibihugu by'i Burayi nuko kuri uwo murongo dusubite bitavuga batampurusandakora ntabwo nuko ngikritika kandi nshyigikiye ishema ry'u Rwanda
bwana Frank Habineza nawe umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu ku iturufu y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda yabwiye ijwi rya Amerika ko ubu bufasha hari ingenzi ku gihugu cya Zimbabwe
n'igihugu cyacu cy'inshuti cya Zimbabwe bakuye n'ikibazo cy'amafaranga akomeye cyane ubundi umuturanyi ahuye n'ikibazo abaturage bose baramutabara murabona ko na Zimbabwe twabifatamo nk'urwego kuko ari umuturanyi kuko twese tuhuri muri rejo ya SADC ndetse turi no muri Afurika bakaba ari abarimu bacu b'abanyafurika bahuye n'ikibazo twese tubarusha umuntu yabatabara kandi gutanga ntabwo bisaba ko uburusha umuntu byinshi ahubwo ufite icyo ufite murakisangira n'ubwo gusangira n'abantu bacu muri Zimbabwe ni igikorwa cyiza ntabwo twakigaya rwose ni igikorwa cy'imashyikirwa igihugu kiba cyakoze
hanyuma abaturage bavuga bati ibyo bigori twari tubikeneye bitewe n'ibibazo tubaye mu by'imibereho
nta kibazo n'abaturage bacu babikeneye bagomba kubihabwa gusa nyine nk'ishyaka ryacu duteje mbere ko igihugu cyakwihaza mu biribwa buri munyarwanda wese natekereza ko yahabwa na leta ahubwo dushyiraho gahunda y'igihugu ifatika ku buryo twateza imbere ubuhinzi n'ubworozi
U Rwanda rwagiranye na Zimbabwe amasezerano 26 y'ubufatanye mu nzego zitandukanye nk'ubukungu, uburezi n'ibindi. Perezida wa Zimbabwe bwana Emmerson Mnangagwa aherutse gutangaza ko igihugu cye cyugarijwe n'ibibazo by'amapfa. Nyirabayazana wa byose ni ibiza bidasanzwe byibasiye icyo gihugu. Perezida Mnangagwa aherutse gutangaza ko umusaruro w'ubuhinzi wa 2023-2024 utabaye mwiza bijyanye n'izuba ryavuye cyane rikica imyaka bituma babarirwa muri miliyoni 7 bibasirwa n'inzara. So rwambere u Rwanda rutanze inkunga nk'iyi. Umwaka ushize u Rwanda rwatanze inkunga ingana na toni 16 z'imiti, ibiribwa n'amazi ku baturage bo muri Palestina. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Amori Imana abe kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda zose za radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'104.3 FM. Tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa kandi mukanagezwa n'umuryango ejo Youth Echo ukora itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Njye rero muri kumva kuri mikro Ngikareme Patrick Mbayikaze. Harije wumva umuntu ukurikiranywe icyaha ngo yafunzwe iminsi 30 y'agateganyo hanyuma yashira wari witeze ko arekurwa aho kugira ngo bibe gutyo ahubwo ugasanga yongerewe. Muri kongerwa harabusanga birenga iyo minsi 30 y'igifungo cy'agateganyo bikagera ku mezi, yewe kandi hari nabo usanga ya minsi 30 y'agateganyo igeze ku mwaka ndetse no kurengaho. Ubundi mu mategeko ukurikiranywe icyaha aca mu nzira eshatu mbere gukatirwa n'urukiko. Izo nzira ni igihe cyo gukusanya ibimenyetso byo bita mu ndimi z'amahanga pre-trial phase, igihe cy'iburanisha trial phase n'igihe kandi kikatirwa mu gihe iburanisha rirangiye bita mu ndimi z'amahanga sentencing. Mu gihe cy'ikusanya ry'ibimenyetso abahura n'ushinjwa ni ubugenzacyaha ndetse kandi n'ubushinjacyaha. Mu Rwanda imirimo y'ubugenzacyaha ikorwa na RIB gusa n'izindi nzego zibiherewe ububasha n'itegeko zishobora gukora izi nshingano, urugero twavuga urwego rw'igihugu rushinzwe abinjira ndetse n'abasohoka. Muri iki cyiciro ubugenzacyaha bukorana bya hafi n'ubushinjacyaha kugeza igihe uregwa agejejwe mu rukiko aje kuburana ku cyaha abakurikiranyweho. Ikindi kandi twavuga nuko mbere yuko umuntu agezwa imbere y'urukiko abashobora gufungwa by'agateganyo. Amategeko yemerera ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha gufunga muri kasho by'agateganyo ukekwaho icyaha kugira ngo adacika cyangwa ngo abe yabangamira iperereza riri gukorwa. Iyo ukurikiranywe icyaha ageze mu rukiko habanza kubaho kuburana ku ifunga ry'agateganyo ry'iminsi 30 cyangwa irekurwa uregwa akajya yitaba urukiko avuye hanze. Igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo ni kivugwaho rumwe kuko hari bamwe usanga iminsi irenga isanzwe ikaba yagera ku mezi yewe kandi hari n'abamara imyaka bataraburanishwa ngo bakatigwe cyangwa se babe barekurwa. Ese ubundi bigenda bite kugira ngo igifungo cy'agateganyo cy'iminsi 30 kirenge? Munyemerere nakire mugenzi wanjye Nkurunzi ya Pacifique atugezeho inkuru irambuye.
Turi muri saro yogosha ugurusa ko mwumva n'urw'imashini dusanze Nshimiyimana Claude ariko gushumukiriya. Nshimiyimana Claude yafunzwe umwaka n'igicurenga ariko igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo. Aratangira asobanura uko yafunzwe n'icyo yari akurikiranyweho.
Nashinjwaga kwiba ariko bigateza iki urupfu. Naguze telefone ya smartphone. Nguze telefone ya smartphone nyigura ahantu bita rw'imiyaga nagiye bahantu mu bukwe. Maje kuyigura ndaza ngaruka igicumbi nza mu kazi. Nyuma aho baza kuyikurikirana nza kuyifatanwa. Noneho ngiye mfatwa nk'uwishe umuntu wamwibye telefone nkasigana na mwishe. Noneho ngiye ngenda ngiye gukurikiranwa icyo cyaha. Bambana igicumbi banjyana Nyagatare kuri Libu Nyagatare. Baje kubaza abafite ibipapuro bya batari bajya kubazwa hehe muri pariki. Mu kubazwa pariki haciyeho ibyumweru bibiri njyanwa mu rukiko ndaburana. Bagaragariza ibimenyetso by'uko telefone ngiye nayiguze ntazi n'uburyo umuntu yapfuyemo. Ushinjacyaha aramubwira ati Nshimiyimana Claude kuko ari guhakana icyaha musabiye ko afunzwe igihe cy'iminsi 30 y'agateganyo. Iminsi 30 naragiye nyimaraho umwaka n'igice yiri ku minsi 30 kandi bakubwira yuko muri iyo minsi 30 ari iminsi yo kugira iki yo gushaka ibimenyetso. Ibimenyetso bishakwa mu mwaka wose n'igice.
Nshimiyimana Claude avuga ko kugufungwa byamugizeho ingaruka zitandukanye nk'uko abisobanura muri aya magambo.
Iyo ugeze mu buzima busanzwe hanze kugira ngo uziyakire ugaruke muri mudu n'abantu mwahura bahita bagufatamo bakuzana mu yindi shusho. Uwo muhuye nta kizere, uwo muhuye nta kukuvugisha kuko yamaze kwisettingamo n'ubundi uri umwicanyi w'umujura. Icyo kintu kikakwangiza muri wowe.
Mu itangazo mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono mu ngingo yaryo ya 7 ivuga ko abantu bose bareshya imbere y'amategeko. Ibi kandi bikanashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 nk'uko ryavuguruye 2015, aho mu ngingo yaryo ya 15 ivuga ko abantu bose bareshya imbere y'amategeko, amategeko abarengera ku buryo bumwe. Nyamara Nshimiyimana Claude we si ko abibona.
Noneho ngiye harabona sanzemo bamaze mu myaka iri hejuru yanjye, hari nabona sinzemo bari ku myaka bamaze mu myaka 4 bataraburanishwa.
Uvuga iki kuri iyo minsi 30 y'agateganyo kuba itangwa hakagira abamara icyo gihe cyose batari baburana? Uburenganzira mubona bwabo bwubahirijwe?
Ntabwo bwubahirizwa. Iyo aba bwubahirizwa ntabwo hakaje mu bwo busumbane bwo kuba uza ku minsi 30 ukaburanishwa mbere y'uwuje usangamo ukamara amezi ukajya kuburanishwa. Harimo ubusumbane cyane.
Nshimiyimana kandi hari icyo asaba inzego z'ubutabera.
Nimba ukatiwe iminsi 30 y'agateganyo, niba yubahiriza ya minsi 30 y'agateganyo, nishira bagutumeho uburanishwa. Basi unafungwe uzicyo ufungiwe. Akubwiza gufata umuntu ukamufunga imyaka ingahe, deni warangizanye mukamuhindura umwere, ese muri cyagi hatakaje? Tugiye kubara ibintu ahombye kari uko umuntu aba adafite ahantu yavugira, cyakabaye ngombwa ko uwo muntu umaze icyo gihe atari yaburanishwa yagahawe indishyi y'akababaro.
Ku ruhande rw'abanyamategeko nabo bemera ko hari uburenganzira bw'umuburanyi butubahirizwa mu kugena igifungo cy'iminsi 30. Maitre Bambe Jean Paul ukora mu kigo Legal Aid Forum gitanga ubufasha mu by'amategeko arasobanura impamvu z'amategeko zishobora gutuma imanza z'ababuranyi zitinda kabone n'ubwo zaba zarakiriwe mbere.
Urubanza rwanjye rushobora kwihuta ugereranyije n'urwawe bitewe n'urukiko rurimo, ndetse bitewe n'ubwoko bw'ibyaha cyangwa se ikiburanwa kirimo. Ndaguhurije ni ukuvuga ngo ubu ngubu dufite ingereko zihariye wenda ziburanisha imanza tuvuge z'ubukungu guhereza bijyanye na ruswa n'iki, cyangwa se wenda ugasanga hari ingereko rwihariye ruburanisha imanza z'abana, ugasanga wenda bitewe n'uko hashyizweho abacamanza bihariye bagomba kuburanisha izo manza, ndetse n'izo dosiye zifite ukuntu zihutishwa, bishobora gutuma n'ubwo ikintu cyabaye uyu munsi cyabereye rimwe n'ikindi urubanza rushobora kuba rundi rugategereza umwaka, kubera ko urukiko cyanditswemo harimo imanza cyayijanije nizaho cyangwa cyanditswe bitewe n'ubwoko bw'icyo cyaha. Kije na bwo kabya tumubanza bwitwa cyose ntibwihura.
Dr. Faustin Ntezeryayo, Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, ntiyemera ko mu nkiko habamo gusumbanyisha ababuranyi mu gihe kigenwa cy'iburanisha.
Ni ubutegetsi bw'ubucamanza ni umurinzi w'uburenganzira bwa muntu n'ubwisanzure bwa muntu. Ntabwo rero habagomba kubonekamo ikintu cyo gusumbanya ababuranyi, ahubwo ikibazo gikomeye tugira imanza nyinshi ziruta izi ubushobozi inkiko. Abakozi bacu ntabwo dufite bahuje n'ibibazo biri mu nkiko cyangwa mu genzuzi bikuru bw'inkiko n'ubugenzacyaha. Usanga rero icyo twakwifuje yuko imanza zinjira zigacibwa mu gihe giciriritse cyangwa giteganyijwe n'amategeko, ahubwo bikaba gutinda. Nta kintu mu rwego rw'ubucamanza cyangwa ubushinjacyaha bwa butakoze kugira ngo ayo madosiye ashobore nyine gushyikirizwa inkiko. Hari n'imanza ziba zifite umwihariko, icyo ngicyo ntabwo natinya kukivuga. Hari n'imanza ziba zifite umwihariko, tubona yuko muri rusange ku nyungu z'ubutabera izo manza zishobora gucibwa noneho zikarangira.
Ikibazo cy'imanza zitinda kuburanishwa ni kimwe mu bibazo bikunze kugarukwaho, ndetse kamwe mu ntandaro y'ubucucike mu magereza. Dore ko mu kwezi kwa 11 umwaka ushize wa 2023, Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu yatangaje ko mu masuzuma yakoreye muri gereza 14 ziri hirya no hino mu gihugu, yasanze ubucucike bwariyongereye ugereranyije n'umwaka wa 2022, kuko bwavuye ku 129% bugera ku 147%. Komisiyo yagaragaje ko muri gereza ya Musanze ariho hari ubucucike bukabije, kuko hafungiye abagera ku 4,664, mu gihe ubushobozi bwayo buteganya kwakira abantu 2,300, bivuze ko ubucucike bugize kuri 215%. Inkuru nziza Pacific ku bw'ikiganiro ejo.
Bakunzi b'ikiganiro ejo, mutubwire ese mwe mutekereza ko ari iki gituma imanza zimwe zishobora gutinda izindi zikihutishwa kuburanishwa? Mutwandikire munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787 5 8 14 11, cyangwa se kuri 0728 02 82 32, ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram, ndetse no ku rubuga rwa X hose no kwandika ejo Youth Echo mu ijambo rimwe, ubundi udusangize igitekerezo cyawe.
Duherukana amatata atumirwa na Christina mu itsinda ryabo, ndetse yishimiye kuzabifatanya no kwiga gukora inkweto nubwo afite ubumuga bwo kutabona. Dorukasi nawe ubwo bari bwose yibaza uko byagenda isaramutse amubonye nyuma yo kumenya ko bagiye kumushyingira Damas agakwepa. Ubu bimeze bite? Ni mukurikire umukino.
Ese muyo?
Ndakumva.
Kumva utasinyiye mu ikaye ya homework.
Zahabu nawe ntukansetse. Kutanyereza ngo usinyira surumva nari kuhabwirwa n'iki mukobwa wanjye.
Kandi koko kubera ukuntu usigaye ukora ibintu byose rero, hari igihe nibagirwa ko ufite ubumuga bwo kutabona nkagira ngo urareba.
Ese ibyo byiza se nyine? Bizajya bituma rimwe na rimwe wirinda gukora amakosa ukeka ko nkubona.
Maze nibyo bijya bimbaho.
Ngaho nkereze ikayi n'ikaramu ngo usinyire wihuta udakererwa ukabingerekaho.
Reka. Nta kosa na rimwe nakugerekaho pe. Akirangi hejuru ku rutoki rwawe urundi ngo ukoresheho sinya.
Aha.
Iyo.
Okay.
Ha. Ukuntu sinya neza sahubwo. Ahubwo muyo.
Ndakumva.
Hari icyo nashaka kukwisabira.
Iki ki?
Ko buri gihe ngitekerejo kirambabaza. Maze niyo ndi mu buriri nijoro ashiduka ndikuriza.
Ngahuta mbwira nundi nta kibazo.
Iteka mbabazwa nk'uko ndinze ngana nyo ku myaka 16, mbwirwa ko mama na papa bitabye Imana, ariko kugeza ubu ntaragera aho bashyinguye. Sinzi impamvu hari igihe mba numva ejo cyangwa ejo bundi bazaza kubishaka. Karame.
Ntabwo nari niteguye kumva ibyo bintu. Ababyeyi bawe bitabye Imana, ntuzongere gutekereza ko bazakugeraho. Ndabizi neza rwose baritahe.
Basise muyo.
Ndakumva za.
Bazaretse umunsi umwe tukajyana aho bashyinguye nk'abasura. Kandi abashyiraho indongo nkareba ko umutima wanjye warumuka.
none se za
karam
nimbi kwemera na buranyemerera kuri to tuzo karekera uguhangayika
yego ndanabyemeye ahubwo
erega ntiwakwi guhangayitse ngutsinde eh niyo mpamvu mba numva wareka ibiguhangayikisha byose eh kugira ngo uzaza n'amanota meza cyane kusiga ugerageze
ndabizi kuko uko ushoboye ukanyita umuyo nese zanjyana yo
tuzajyayo rwose eh kuko se nabyanga mpereye ahubwo tuzanaboneraho eh mujyane kwa so wanyu tumubaze neza ku mitungo ya so eh tuzabona uko tuyikurikirana
umuhungu wangu
Ya. No, ntabwo mbyumva.
Ariko zatanganye boss. I mean Freddy.
No.
Calm down.
No, they don't. Ubwato bwanjye bwa buri wirengere. Si amine.
Umva rero. Bya byiza ugiye muri office yawe akaba ari buturu umujinyi. Kuko rwose nanjye biri kumbangamana.
Uvuze ngo ikinire.
Biri kumbangamira pe. Iryo heri ugendagenda mu biro, wimyoza biri kanya, uhondagura ameza, kandi muri raporo uratuma natekereza neza kabisa. Babarira.
Ahubwo se niki cyakumaze ubwo wabigezaho ngaho? Eh? Ku buryo wumva wambwira uko yiboneye? Nirere! Yuwe mbwira.
Freddy, babarira kabisa. Ninjya mu byo kwita kuri stress yawe ndandwa gukora raporo mukanya n'uyisanga kugira ko ntarayirangiza nabwo ubimpuri ubona ko ndi iki muri iyi company kutama gakino ngo nagahe nibyo mba nagukoreye byose ari ibiri ngombwa n'ibitari ngombwa ibyo cyakinye nange ngira ibyo mfataho umwanzuro urumva nonaha igikenewe ni raporo ninyarangiza ikiri stress nawe ndakwitaho ni sawa
niburanyitaho maza kumenya koko uzi ko usigaye uzi uko ntwara
kereka tumanye igihe kitari gito rero business yawe nikagutesha umutwe ngo umve ko ugomba kuwutesha abakozi bawe kandi ubukeneye ko banoza akazi pe ibyiza rero wawe usubiye mu biro byawe nanjye nkagira ibyo nikorera
ndakufite amahame uyu munsi nire
twese turafite abantu
gusa nire
karame
hari ikintu ndi gutekereza
ngira numve niba bihura n'ibyo natekereje
ubu bwato bwambukiye umugezi unyura agatako kandi bugomba gukomeza hakurya yayo bwagera umugezi wa gatako akaba ari bwo buri rwirengera ubu ntacyo wumvamo
ibyo bintu nabitekereje kuva ejo nkimara kumva ko bwabuze ariko kubera umujinya wari ufite utari hamwe uganereka mbe nkwihoreye sinzi mpamvu ndi gushinja abanyagatako kubushimuta rwose bose
byaje bikunze nibo banyibye cyane ko ari nacyo kintu bazwiho ariko shade bagenge
man n'ubu kuki mwahitemo ko tuza kwicara kwe
nyumvira ati ngisa kandi ibi ntabwo twabibuzeho mu isaha yo gukina gukoza
abayumva umutwe w'ubutekereza waza kugira nabi
nzahabu rwose ariko ukuntu ubunyurira kugira nabi nk'aho hari umunsi n'umwe wigeze umfata peti ntibikwambiye agasaga yafika
mana yanjye zahabu natingiza nagiye mumbabarira abasi mukuru
nagiye ukabwira si wowe
ubu se kuko tuzaba tujya imbere ngo tugiye kwigisha abandi nimumaze gushonda no mwabona no kuri stage aho mumaze gushonda
ngaho rero naherekera heza nyigisho zawe vuga icyatuzanye aha ese ubundi tumureka tukigira ku kabari ka mukapa kome walaki akabari ho tubivugira mana unayo agishiko mani n'urwangwa n'umwishera walaki bya utangu none ukuntu yashyuhije ikigo cyose abasaba yatumba acha mungu azashe
nizere ko we na groupe yawe noneho
umva kihorere ni nyitegeko the boys dream group kuzakwetu man aya sio ni sio mutafata kabisa
kuko mwakane gafite ikibuno kinini umva kalisa saka gatungu kimwe
babiri mana
ejo
Claude ku musozo w'ikiganiro ejo cyanone cyagarutse ku burenganzira bungana imbere y'amategeko.
Shuti mwari muduteze amatwi ntanu dusoreje aya makuru mu masegonda make turaba tugeze ku isaha ya saa 12 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Mwakoze kudutega amatwi, icyumweru cyiza. Mwari kumwe na Venuste Ishimye Imana.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.